said na me di kan kan no basically here e kura ha na me free na e kru bi aso so a wo free mu no o se o ma o man fo ho hia na so bi so ho hia wa aya ne nkwane na pomudin eya dia o se o dwen ho kan ne na me ba basically dia be hu se ne na ha si aye no nti e wo se itimi to na mode boa na aya rehwe eya nika e wo kru mu ha ɛnu titiri nti na ɛma meyɛ ne sɛ ɛna ɛyɛ ma wo dan no ɛba ba bɛyɛ wo kurom ha na yɛnam so nso ɛde asesa yɛn clinic yi na yɛde asiesie ama no ayɛ fɛ na yɛde games nso soso atoa so a ɛkyerɛ apomden ho mfasoɔ na nam so nso ɛde ekuro no ne ekuro a ɛwɔ ne nkyɛn no nyinaa no aka yɛabom ama yɛahu sɛ ekuro no mpuntuo no gyina yɛ ankasa ankasa so afei soso doctors ni nurses I be free bibie ni akra Cape Coast ni ade a omo so aba se omo ba beboa ni ahwehwe ye kru fo no omo apomudin mu omo a omo hia se ye hwe omo no na ye hwe omo omo hia se ye mo omo refer ama omo ko ekutu omo aya rehwe no hu anamon foforo no na ye hwe saa anamon tu ni nyina nte mi se ni tia wo mu a eno no se me kasa me buhu konta dia ebia a bed in kakra because in your mano wow do when you sharp in panel yet or makumaku in you sure say wow come market abums and power in a bed in kakra because we are abe for dear abba any facility na renovate near dinner me far pen the paper and two honum send me calculating because me near semi geobiado name boom meaning say a corner name be brave.
Yeah.
Oh, some wobble tie be cry, and yeah, nunti, and now a mammy bear said, my dear. I had a mistreat, said the medical canoe. But I had the Sabi, a seeing in any so, said that in the yarn, yes, you ever say a best song, you crew. I be being a yasso be quiet, men's name. Na Yamia Yadwama, a be atra aquacosum gun, and yina. Nemo, and yeah, nunti. Na adwuma di ye se yenka ye ho bom yenhwe enuanom omo apomudin na ye ho kwae be fa so enyina be bo ama apomudin atumpum e obudie ni anya so be kwae
we be nandi wa be
tu se odo wa so to form a obe hu se ye sha se tu wa na mo se ye bo ni pa no enye ne emim se ne de no na ya pega ne kakra kakra na emom we eye asha se se nyame ma ye nkwane ahoden a ebo nyame mpa ye se ebetimi aye ama na traso na gana nyina nya ye ho faso sa na ye hwehwe se ye so ye beboa ye mabunu no na omo nsusu omo suku ukom enwumam ye beboa wo omo na omo nsua pega because I would see me nkwa me so a enye ye se me ye wa he e na obi so ye bi wo dom ne bo obi ye bi wo wanchi obi ye bi wo miamia ya enka ye be ndiye ni betino na ye kru na pega nti no ye hwe se nyame be ye adom na ya nam we sun so dia sham for sun crying se nyametu ubotomu a enye se wotu honum se wanya nkwa wanya kakra bi a wo no yibi na fa boa na amakru ni nyina entumpo ekwame obin ajina dodo na so from royal